ZWAP.com.
Nami ngicela ukungigikela, khala indoda ngempela, andluluseni ihawu lami nami ngikwazi ukuyifikela. Bafana nizodideka uma senginigikela, phela ingoma ngiyivuma kahle mase ngiphuza ikheba. Chuna umacingwane undaba ezitha, unyanda yomkhonto, indoda eyabulala indoda ngezandla ibiphethe umkhonto. Mina ngindoda yamadoda, insizwa iphelele, manje wena usuthi uyangisabisa athi ngikuyekele. Indoda ezalo madlamini, indoda edla ngokuhla ngoba isuke iyozingela emini. Indoda eyajahipu besi labaleka, indoda ethi makhuluma kuthuleke ngoba iyesabeka. Umchuno umacingwane undaba ezithu, unyanda womkhonto umajola enkomo muhle umkunekhekhezela njengehlabathi zolwandle. Ungqulunga ndoda yamadoda, iyahlonishwa le ndoda. Eyi
khuphuka amacingwane.